ile wanaitaka itaka.
Nijaribu kuficha uchi, kumeficha hazai. Kajaribu kuficha moto, mwishina ukanisema. Nikabaki bila mani, moyo ni wangu kwa wadui na raha. Nafsi yangu nikabaki bila mani, moyo ni wangu kwa wadui na raha. Nafsi yangu msiba kujitakia, haunaga kilio nitalia na nani. Msiba kujitakia, haunaga kilio, haunaga unaga.
Alisema taishi na mimi, chake ye ni changu mimi. Alisema taishi na mimi, chake ye ni changu mimi. Moyo unaluma luma, moyo unaluma luma, moyo unaluma luma. Baby chunga, penzi limekuwa mtumba. Baby chunga we, kwa mwemekuwa hotuba. Baby chunga, penzi limekuwa mtumba. Baby chunga we, kwa mwemekuwa hotuba. Kukupata we, ilikuwaga ajali. Mana baby ho, unijali. Umebadili mwenendo, naonaga vitendo. Umebadili mwenendo, naonaga vitendo. For I let you go, upaki na vigogo. For I let you go, upaki na vigogo. Cause today, mapenzi biashara. Unakwenda na yule unarudi kwangu. No, 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 no. Alisema taishi na mimi, chake ye ni changu mimi. Alisema taishi na mimi, chake ye ni changu mimi. Moyo unaluma luma, moyo unaluma luma, moyo unaluma luma. Aliniliza ye,
akakumiza we.
Mani ye,
na usimrudie we.
Namuricha, muricha,
umriche, umriche.
Namuricha, muricha,
umriche, umriche.
Namuricha, muricha,
umriche, umriche.
Kisira niye, aende, aende, aende. Planet, na di melody. Records, records, records.